UJohane isahluko sechumi lanye. Wakukhona umuntu othile owayegula, othiwa nguLazaro, owaseBethani emzini kaMaria lodadewabo uMatha. Kwakunguye uMaria owagcoba inkosi ngamagcobo, wesula inyawo zayo ngenwele zakhe, omne wabo uLazaro wayegula. Ngakho ke odadewabo bathumela kuye besithi,
"Nkosi, lowo omthandayo uyagula."
UJesu esekuzwile wathi,
"Lokhu kugula kakusikho okokufa, kodwa kungenxa yodumo lukaNkulunkulu ukuze indodana kaNkulunkulu idunyiswe ngakho."
UJesu wayebathanda oMatha lodadewabo loLazaro. Ngakho esezwile ukuthi uyagula, wahlala insuku ezimbili endaweni lapho ayekhona. Wathi emva kwalokhu wathi kubafundi bakhe,
"Asibuye siye eJudiya."
Abafundi bathi kuye,
"Fundisi, abaJuda basanda ukufuna ukukhanda ngamatshe, usaya futhi khona na?"
UJesu waphendula wathi,
"Kawakho ama-awa alitshumi lambili emini na? Nxa umuntu ehamba emini, kagubeke, ngoba uyabona ukukhanya kwalomhlaba. Kodwa uba umuntu ehamba ebusuku, uyakhubeka, ngoba ukukhanya kakukho kuye."
Wakhuluma lokhu wasesithi kibo,
"Umngane wethu uLazaro uselele, kodwa ngiyahamba ukuba ngimvuse."
Abafundi bakhe basebesithi kuye,
"Nkosi, uba eselele, uza kusila."
Kodwa uJesu wayekhuluma ngokufa kwakhe, kodwa bona babesithi ukhuluma ngokulala ubuthongo. Ngakho uJesu wasebatshela ngokucacileyo wathi,
"ULazaro usefile. Ngenxa yenu ngiyathokoza ukuthi bengingekho lapho ukuze likholwe, kodwa asiye kuye."
UTomasi othiwa iPhahla wathi kwabanye abafundi,
"Asihambeni lathi ukuze sife kanye laye."
Wathi esefika uJesu wafumana uLazaro eselensuku ezine elibene. IBethani yayiseduze leJerusalema amakhilomitha amathathu. Abaningi kubaJuda babefikile kuMatha loMaria ukuba babakhalele ngomne wabo. Ngakho uMatha esezwile ukuthi uJesu uyeza, waya kumhlangabeza, kodwa uMaria wahlala endlini. uMatha wasesithi kuJesu,
"Nkosi, aluba ubukhona lapho, umne wethu ngakafanga. Lakhathesi ngiyazi ukuthi loba kuyini ongakucela kuNkulunkulu, uNkulunkulu uza kukunika khona."
UJesu wathi kuye,
"Umne wenu uza kuvuka."
UMatha wathi kuye,
"Ngiyazi ukuthi uza kuvuka ekuvukeni ngosuku lokugcina."
UJesu wathi kuye,
"Mina ngiyikuvuka lokuphila. Okholwa kimi loba esefile uza kuphila. Lalowo ophilayo ekholwa kimi kasayi kufa lanini. Uyakukholwa lokhu na?"
Wathi kuye,
"Yebo Nkosi, ngiyakholwa ukuthi wena unguKristu, indodana kaNkulunkulu, obeza kuza emhlabeni."
Esechilo lokhu uMatha wasuka waya kudadewabo uMaria, wathi ngensitha,
"Umfundisi ulapha, uyakubiza."
Yena esezwile lokhu wasuka masinyane waya kuye. UJesu wayengakafiki emzini, kodwa wayesekuleyo ndawo lapho uMatha amhlangabeza khona. AbaJuda ababesendlini laye bemkhalela, bebona uMaria esuka masinyane ephuma, bamlandela besithi uya elibene ukuba akhale khona. Wathi uMaria esefike lapho uJesu akhona, embona, wawa ngasenyaweni zakhe esithi,
"Nkosi, uba ubukhona lapha, umne wethu ngakafanga."
Wathi embona ekhala, labaJuda abafika laye bekhala, wabubula emoyeni, wakhathazeka, wathi,
"Limbeke ngaphi na?"
Bathi kuye,
"Nkosi, woza ubone."
UJesu wakhala inyembezi. Ngakho ke abaJuda bathi,
"Khangelani ukumthanda kwakhe okungaka."
Kodwa abanye babo bathi,
"Lo owavula amehlo esiphofu ubengekwenze yini ukuba lowo muntu angafi na?"
Ngakho ke uJesu ebubula futhi phakathi kwakhe, wafika elibeni lalilubhalu, kukhona ilitshe emlonyeni walo. UJesu wathi,
"Susani ilitshe."
UMatha udadewabo wofileyo wathi kuye,
"Nkosi, usenuka ngoba uselensuku ezine efile."
UJesu wathi kuye,
"Kangishongo yini kuwe ukuthi uba ukhona uzakubona inkazimulo kaNkulunkulu na?"
Balisusake ilitshe, khona uJesu waphakamisa amehlo akhe wathi,
"Bamba, ngiyakubonga ngoba ungizwile. Mina bengisazi ukuthi buyangizwa njalo. Kodwa ngenxa yexuku elingiphahlileyo ngitshilo lokhu, ukuze bakholwe ukuthi ungithumile wena."
Esetshilo lokhu wamemeza ngelizwi elikhulu, wathi,
"Lazaro, phuma."
Waphuma ofileyo ebotshiwe izandla lenyawo ngamalembu, lobuso bakhe bugoqelwe ngelembu. UJesu wathi kubo,
"Thukululeni, limyekele ahambe."
Khona-ke abaningi kubaJuda ababeze kuMariya bebona akwenzileyo, bakholwa kuye, kodwa abanye babo baya kubaFarisi babatshela akwenzileyo uJesu. Ngakho abapristi abakhulu labaFarisi babiza umphakathi bathi,
"Siza kwenza njani na? Ngoba umuntu lo wenza izibonakaliso eziningi."
"Uba simyekela njalo, bonke baza kukholwa kuye. AmaRoma aza kuza achithele indawo lesizwe sakithi."
Kodwa omunye wabo, uKhayafasi, owayengumpristi omkhulu ngalowo mnyaka, wathi kubo,
"Kalazi lutho lina, futhi kalinakani ukuthi kulilungele ukuba umuntu oyedwa afele abantu ukuze isizwe sonke singabhubhi."
Kazichongo lokhu ngokwakhe, kodwa engumpristi omkhulu ngalowo mnyaka, wazisela ukuthi uJesu uza kufela isizwe. Angafeli isizwe kuphela, kodwa abuthele ndawonye abantwana bakaNkulunkulu abahlakazekileyo babe munye. Ngakho kusukela kulolo suku benza icebo ukuba bambulale. Ngakho uJesu kabe sahamba obala phakathi kwabaJuda, kodwa wasuka lapho waya elizweni eliseduze lenkangala emzini othiwa iEfrayimi, wahlala khona labafundi bakhe. Lase lisondele iPhasika labaJuda, abantu abaningi bakhuphukela eJerusalema bevela emaphandleni lingakafiki iPhasika ukuze bazihlambulule. Babemfuna uJesu, bebuzana bemi ethempelini, besithi,
"Lithini na? Kayekuza impela emkhosini na?"
Abapristi abakhulu labaFarisi babekhuphe umlayo wokuthi uba ekhona owaziyo lapho akhona, ababikele ukuze bambambe.